Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Jam wale modon sakiraabe hedibe eden goni handen altinere sappo go lewru fevrier hitande 2019 yamde jena yottake mama daga usman nyaale buldo kabaru jido salim jorata boggi jande to murtere jigolle buytaaki wadede leleedi meden di syndicat ngaji gollede direction administrative et financière dum wonno daf ngaji puddi murtere golle altinere handen kande wadde balde sappo sem bankobe barkan kolliti le cakita yontere de projet ji di anni gollude leele nen lay region menaka o lay projet ngaji di anadranade kabaru cellal jande ezenesi professeur isa ndjay holliti le cakita yontere de dewte di de windi de dewte di wotere anano diro silence on democratise di berde de le festival des brigands et de pawi do kabaru no politique leydi malindi wori handan yedi woni sembe kabaru di beta ko bismillah modon hebade murtereji golle bale syndicat ngaji kewdi hono direction administrative et financière daf ngaji direction ngaji ressources humaines DRS CPS ngaji direction financière et du matériel DFM ngaji di primatire kanye gollerde ministère ngaji ana gondi hollude metallamu ben de gollerde puddi murtere golle balle sapo beta ko o tagal ko be donki hawrude elam o tagal jondeji de be ngadi do kabaruji mabbe fabeedore dem famu kedde na Muhammadu Samaseku
kinoto mutra amen golle de faso tawi be darni himmeji amen fadde nyande aljumare nogay e didi lewru fevrier hitano 2019 wattu 18h dum woni ko holliti goto e himbele syndicat embe dental pelle syndicat en daf drh cps e kanye dfm be primature e kanye gollirde ministry en wajimbini ko hewi ana e majji huncangol hore kabaru serewol nyande joy lewru juillet hitano 2018 fawi gol do nafukaji wonande gol be yoga dentangal wajibini do ngadene be dari noga e joy do temedere dina sapu do temedere ngurdo wakot jun o e wi kambe horebe syndicat embe ndedo murtere golle joberde waydi anya lobo wonande lamukobe be hinade himmeji mabbe di fa hande e wi mabbe kaldal fuddigal nyande aljumarnde hakkude mabbe e ministry humanido kabar golle hebali lawul sabi lamukobe kuliti wide wakande kalisi leedindi wawana almusadaji dibe wajibini micintinan wide ngaldo dental syndicat MB wadi non e leke jabbi murtereji golle iwde hakke balde didi yottade balde joyi
ko buri sarawisiji capande joyi de murtere wadani le maje ana gollerde capantati e goobe noddirta DFM ngaji nogay de be noddirta DRS ngaji kanye e gollerde primatire huminibe kanye e gollobe primatire huminibe lamorde e jawdeji e wi de bale syndicat ngaji sini himmeji mabbe di ngada ka do e nogay didi lewru fevrier ndu be ngada murtere wonde kande wadde balde sappo joyi fuddude cap fuddude e tati lewru mars warworu ndu kede ko Hamma Ibrahim Touré kejaado hala de gollirde DFM ngaji nanno DFM CPS e DRS ngaji wi len andirter Moussa Diallo do facci tan Mohamedou Samaseku
kabaru mutra golle amende na heddi hendu nabali be jattike am sadaji dimi wajibini ko tawide ana buru milliardu tati kalisi sefa den woni ko lamo holti wide don sata gafi le wakande kalisi leedindi wadaka e 2018 wadaka dun e 2019 yo beedari kalisi iwde ujinaji nogay yade ujinaji debbe won tobere arandere tobere dobere de min wajibini beedari nogay e joy do temedere wonande sapo e jetti do temedere serawol yamrawol bitote kalisi yaltinama tawene son jewi golle mo DFM e kanye DRS wata fahunde sertadi di golloobe lamfuru mabbe andon sarti motre gollande iwde tati yade sapo jetti lewru mars ka boka juno kay min joina tafun dedewol humpitongol kabar mudu so ni min dawrani en abaram ke wata min jidi ko sabe ni en tan hani dawrade fewde e odo lam o
sakira fabe do non famoro ba jodi di kabaru fudde helloji amen Facebook e Twitter fando kont ko ne hakkilaji modo odo mbay noddude do di numeroji didi chapande jedde jo chapande jetti en sapo go sapo go chapande jedde yo chapande jetti en sapo didi sapo didi tindininde no politique mali wadide latini handen dum wonno lay dewte didi de professeur Issa Ndjay windi joni wotrende anandu nodire silence on democratise ida berdende le festival des brigands de dewte didi maison d'édition la sahelienne mo inide e kolita mali chakite yontrende fabe dur en famket Mohamedou Samaseku
bonanda mawdo non woni ko kanko professeur Issa Ndiaye o famiri democratie amen joni o kanko ngaddo windande yaltini dellaji latidi sababu wayde yargo leso kabaru politique leni mari
ce que nous appelons démocratie
comme noddo ta démocratie ewri nuk goddo warde gamenga wana fe ko handi e leddi men démocratie wobbe ngadden e nugasraji amen ko leddi france ko wadda gamenga dun ne yadata denno yumi kulita min dejja do kabar mu dun yohoni min dejja do ti allahji bibe leddi mali tawane wana fe démocratie kanko mbindobo o holiti wiide ngadɓe imadraji kabar démocratie goni sababu ɗiɗo tellaji ko hay fiɓɓe ɗo huncande hoore kabar démocratie nokkuji goɗɗi hono kantiɗi e dow sifa jogola mo leydi men ndi andi pelle kumaniɗe démocratie ɗe wattu waɗi noon holiti hononi ɓiɓɓe leydi mali ɓe na gondi e démocratie ndi leydi ndi hasindini ndenno ɓe gaɗi si imadraji fof wakkati joni o kay famama wiide démocratie penen leydi ndi fami jaati wiide ɓe jambama ndennoɓe anda fe hono imadraji mabɓe ɗi hitande 90-91 ɗi laati e pawi noon jikki mabɓe dow waylitere ndenno hono foof nde ɗo waylitere laati so banggal politinkoɓe yoga fay so ɓe jetta sanne kanko professeur Issa Ndiaye banggal dewte ɗiɗi ɗe o windi na metta sanne ko o yewiki kabaru tariki politikaku leydi men ndi e wi mabɓe soni omo yiɗi huncande hoore dewrolla ɓiɓe leydi mali ana hanno o waɗa do kala tariki kabar politikaku leydi men ndi kadina sogal kokola mayga kanko woni hoore jo parti MPR
c'est notre histoire que nous devons la
ɗum yo tariki amen noon ana hani min daro e darɗe amen ka ɗum yahata fe caggal huncangol hoore kala ko fowi dow kabar muɗum dawrude ndu famuna heɓe banggal immadraji gaɗaɗi e ley hakke duuɓi capanɗe jeegom ɗum woni iwde hitande 1959 warde 2019 nden dawrol hakkude ɓiɓɓe leydi ndi hewtete e dow niwle
kese
ka kanko gaɗɗo windande nde kay ana taƴori wiide soni sifayiɗi leydi men ndi andira lam o hebta fil lawol
soldat si en barkan kolliti aljumar ƴaɓɓene nde projet ngaji ɗi anni wadde ley région menaka hakkunde hitande 2019 e 2020 ɓe kolliti ɗum ley koɓe joddi e kanankoɓe gendindi ley projet ngaji ɗi ana daranade kabaru ndiyam jeunesse cellal e jande anni ko mohammed ak isse faytan keƴaɗo am gonɗo to menaka to heɓini en do faccitago mohammadou samasiku
ngalɗo kawrtal yo joktitagol totodiral hakkillaji hakkunde kamɓe hooreɓe fedde barkan kañe keƴaɓe laamu région o banggal tatteji kewɗi yalla eɓe andana kasidina jamare nde projet ji kewɗi kuncanama hoore ana e majje ɗi almusaɗaji muɗum ɗiwri KFW UNICEF ma AFD kaɗna captain michael kanko woni hoorejo fedde barkan menaka tun tafun kala ko woni huncangol hoore laamu koɓeɓe ɗum yahata fe caggal bahu gollirɗe hono gouvernura nokku conseil régional préfecture gendarmerie commissariat eko nande muɗum kabarun jam menaka dun yo fewnugol château machine ngaji jam cenam e kañe mo intingol ma mahugol jangnirɗe hakke sappo e goho so fedde barkan e kañe kumaniɓe golleji projet o na hayba golleji ɗi andon wiide ndenagu golleji ɗi yahata caggal laamukoɓe kañe jamare nde kamɓe golanaɓe ɗum ɓe banggal muɗum kamɓe laamiɓe fedde barkan ɓe kaali fa laaɓi ko ɗum woni kaɗana captain michael andon wiide barkan walla ga ene banggal hinade golleji policeaɓe madun haɓugol bandiyaku nder e caggal ngallure nde imaɗe amen yo haɓugol teresuyaku ana hanimo foof anda ɗum wona ɗum minen kinnoto haɓugol nokkuji ɗiɗo golleji ɗi solas en kumaniɓe ɗum ndeldete hinade haɓugol nokkuji ɗi fayso yimɓele hewɓe holiti wiide kala projet mo haala muɗum mema na woddi noon gollede gila ɓooyi ndenno ɓe ɗo kay beltaki bangge goɗɗo ɗum yimɓele hewɓe andanɓe sanne nafakaji projet ji ɗi na jikkani sanne ko warata ko
studio tamani yo faaba laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
e ñandaro en kabaruji gonɗi ley région ngaji mele en puɗɗirantata ɓo ɗi wonno sigaso kuthial ko ɓuuri himɓe temedoron directeur en l' école ngaji kañe ardinaɓe kabaruji jande joddeke batu ley cakkite yontere ƴaɓɓene nde dow tiɗallaji l' école ngaji l'école gindi mabɓe ndi jogui e wi humaniɓe jonde nde ɗum waɗi fa hawruɓe hen ɓe pamano l'école ngaji ɗi gori yalla ana darano tiɗallaji godude ɗi kappo gindi ndi darani kawrital ngal kawrital pawigal dow cellal ɓeygu waɗi aljuma ƴaɓɓine nde dok nano ɗum wonno ley gendi kajolo ndi ɗum wonno fa hande ley région sigas o ko yahata himɓe capanɗe tato ardiɓe dinaji fina tawa jeunesse ley commune ngaji ɓe commune ngaji miseni lulu ni kañe e ke kawri hen fanda muɗum e wi humaniɓe kawritagal yo humpitinde sukaɓe ɓe duuɓi sappo e ɗiɗi yahde sappo e jeenayyi nafa cellal ɓeygu ONG ASDAP heeɓi go hakkillo masina himbe jomben kabodo be anda ko goni kippege do neno le cakte yenterende do gendi mama daga neno ndi gendi won le serak le commune jafarabe e wi himbe to himbe hewbe barminama e o masiba goto jarbe kolitiwide anana woni sanne neno barmube wi mabbe naba masudu doktor masina sawrede larme o kany dummi dare notar himbe gendi yalla ana jalta e juude neno horgo ana wondi e wadede fa ande hono hebe ngadi o golle sakirabe do kadi kabaruji kakedde hedade yewtere ana wodi wassalam.